Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakooye era abazitowereddwa, nze n'abawummuza. Kale temusibaamu, mujje gy'ali.
Yesu, oh, amani, yatagwawo.